Tatizo uzuri wako umekupanda kichwani mwako. Unaona nita wengi wanakutaka wao kutwa rojuju. Unatishia kuondoka kwako. Subutu olewa, olewa. Mapenzi amani ya moyoni, ondoka kama tuendani. Misibisha nina wewe, ninapoteza imani. Olaiti kama ungejua, ungenipa tumaini tama sikate. Kama tukula kwako na misijali, elewa wapo madema na unitamani. Chunga mdomo wako tadhari, usije nirudisha kwa nasa za dunia.
So in short, ata ujali?
No.
You're not going to put any effort?
The thing is that I think the grass is green on the other side. Okay? I'm sorry for wasting your time.
I am the one who's been wasting my time with you!
So good. Only one on a liwe. Only one on a liwe. Pengine tu kwa ndoto, ukidhani nitakufuatilia. Yamenifika hapa kwenye go, mdomoni anakaribia. Mapenzi amani ya moyoni, ondoka kama tuendani. Misibisha nina wewe, ninapoteza imani. Olaiti kama ungejua, ungenipa tumaini tama sikate. Kama tukula kwako na misijali, elewa wapo mademo na unitamani. Chunga mdo.